zisazahuriza hamwe abantu bazishimira umwami kuba makamba bazaba bambiswe.
Tuzaririmba
haleluya,
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 tuzamukiza
umukiza nyirijurize.
Haleluya,
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 amahoro igihamaze ibihumbi n'ibihumbi azahuriza hamwe z'abamari.
Tuzaririmba
haleluya,
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 tuzamukiza
umukiza nyirijurize.
Haleluya,
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 ibihumbi n'ibihumbi azahuriza hamwe z'abamari. Jewe nawe turifuza kuzibera muri paradizo y'amahoro, icyo gihe nawe uzataka indwara azaba umunezero musa gusa.
Tuzaririmba
haleluya,
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 tuzamukiza
umukiza nyirijurize.
Haleluya,
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 amahoro igihamaze ibihumbi n'ibihumbi azahuriza hamwe z'abamari.
Tuzaririmba
haleluya,
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 tuzamukiza umukiza
nyirijurize.
Haleluya,
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 amahoro igihamaze ibihumbi n'ibihumbi azahuriza hamwe z'abamari. Nuko Yesu yangijije sinigira icyo nitaho mubisi, niwe mucyo mwiza wandunyobora nzajya musingiza iteka ryose.
Tuzaririmba
haleluya,
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 tuzamukiza
umukiza.